Baba kama uko morombo uko mitaa kaoshi uko dampo msasani baba kinazunguka ngalimited uswahilini huko baba ni noma kamanda
Iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Iko kitexi,
iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Style gang.
Iko kitexi, iko kitexi, style gang. Bona kama vile kina tusomea ramani.
Iko kitexi, iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Style gang.
Iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Iko kitexi,
iko kitexi, iko kitexi, style gang. Naona kama vile kimejaa watu ndani.
Iko kitexi, style gang. Sema meni budani. Bona kama vile kina tusomea ramani.
Iko kitexi, kimejaa watu ndani. Mesikia tetesi yetu anamsaka Shabani
Uyo Shabani sandro nani Shabani aonekani sa Mapigo gani ndro kutimba di maskani
Kiki timba senkurani Ile design plani la wajomba wapo ndani Hata wasanua nani
Napige simu patikani Ile kufika mbele ndro nasikie ti Shabani yuko ndani
Basi tuame pama tueleke isti Tutule kidogo lipoe atilisti
Itakuwa metuza tu masnichi Kwamba umetuambu waje kwa Shabani yuko ndichi
Nalu wa shamba paka blichi Wamemuza di mjomba ameshikwa na kipichi
Iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Iko kitexi,
iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Style gang.
Iko kitexi, iko kitexi, style gang. Bona kama vile kina tusomea ramani.
Iko kitexi, iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Style gang.
Iko kitexi, iko kitexi, style gang.
Iko kitexi,
iko kitexi, iko kitexi, style gang. Naona kama vile kimejaa watu ndani.
Jangu kaseti mira tunere kimambo mambo Tunajua si waunia tukamatwi na migambo Tunatoaga macho katu mebanwa na mlango Afande mtaka jalo ya pigia ndugu zako
Style paka chongo ni kukamatwa na gongo Nasikia kuna charisi kaibaba ikisongo Liwa shwasi vute ungo uko nyuma kina cholo Mbacho doka bambanyo na mkoko na maloko
Style aminifu siti ambele Wame mseti bebe Watupeleke ngome wakatulishe mishe bebe Kitekse chama kopsi Kuingia ni bure ila kutoka gani noti Watakusachi sachi kila docho alikuwa soksi
Kuna task kukwi bebeba mapanga na marungu Jaza moto tumebeba gomba mingi kwa burungu Tukiisha leo apo kutoka juma tatu Bora tukimbie wana tujua sinamba chafu
Iko kitexi,
iko kitexi, iko kitexi, style gang
Style gang
Iko kitexi, iko kitexi, style gang Iko kitexi, iko kitexi, style gang
Iko kitexi
Kona kama vile kina tusomea ramani
Style gang
Iko kitexi, iko kitexi, style gang
Iko kitexi
Iko kitexi, iko kitexi, style gang
Iko kitexi, style gani Naona kama vile kimejaa watu ndani
Madamaniki ya kukimbia Likuwa nitoki rodi marasimu Ikaingia maskani mevamio Kwa makini bakchoti Sidi okadaniwa Apo likuwa sijelewa Likuwa nipo ndani na machizi tunalewa Ateksi nitumwa Hile nichelewa Kuna kitexi kinabuma Kishiko na pepeo Nikaona masiara Hafla likashuka jombali na bonge la kipara Nika ikimbilia rara Hafla kanipigia mkwara
Acha mararamiko, tutajua mbele kwa mbele, umpasi.